Nigeni ni chape 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 ni se tie ni shande 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 shande
kwa nini nini.
It's DJ Brown Skin.
Yeah. Welcome to the party, say. All right. Yeah. Put your money where your mouth. Ladies, move your waist. Let's go. Set it. Say, pick up. Set it. Pick up. Hey. Well, we set it. All right. Come on. Slow wine, my girl, slow wine. Slow wine, my girl, slow wine. Hey, bossa wine. Bossa wine, brown skin, MC Mido. Set it. Set it. Hey. What we say?
Put your money where your mouth on day, yeah, that's what me prefer.
Move your waist, say. Set it.
Pick up.
Set it. Pick up. When me.
Set it.
You have it. Pick up.
Now listen. Set it. Listen.
Yeah. Ni chape chape.
Chape chape ni say tie ni.
Shande.
Shande ni say tie.
Put them up in back, lale.
Browski.
Turn it down, knees down, cock up it. Yeah, ni chape.
Chape ni se tie ni.
Shande. Kote mapikin baka lale.
Fulu.
Kanayo tende down.
Fanya mambo trende.
Yeah, ni chape.
Chape ni se tie ni. Hey.
Kwani mini nugu. Niache nyashi pite boss.
Kwani Hello. Nugu. Hello. Now listen, Jay. Kwani mini Bronski.
Skosi nguvu baby girl, mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu.
Wacha kaende. Ati kaende. Kifo cha mende. Tindisha kiuno mami chwende.
Kembuku vitu setu usiseme.
Walo wa Dubai. Peleka juu twende. Peleka juu. Peleka chini. Exercise. 20. Hey. Jiwachilie, twende. One time for my ladies. Anguka nayo tasa. Twende chini, kila mutu chini. Anguka nayo, twende download nayo. Inakubalika. Mbaka chini tena. Ina. Twende chini. Wala.
Extra pressure, baby. It's for you.
Somebody say, pull up. One time for my ladies, DJ Bronski, MC Mido, double up. When you whine, extra pressure. Baby, hey, DXB. Double up.
I had to put my life on
pause. One time, say, love it.
Make you my business, I suffer no loss.
Oh, God.
I'm in love and it's showing. No fault.
Hey.
Can't say for it. Baby, no law. Keep me away. I take you on top. Pretty baby, I give you something to live for. My girl. Extra pressure, baby, when you wind and
nasikia kubleki, nasikia kuzitoka dogo siketi, nasikia komedi, nasikia ame.
All right.
Nasikia two feet.
Happy birthday Bella.
Easy. Nasikia kuseti.
Nasikia ku.
Nasikia kuzitoka dogo.
Dubai.
Siketi, nasikia komedi.
11:11 tonight. Amedi. Say.
Nasikia two feet. Nasikia two.
One time.
Nasikia two feet. Nasikia two feet.
Bronski. Beba.
Anapenda kuzilika.
Anapenda.
Anapenda hizo hits.
Ladies.
Anapenda hii.
Aya, kunja ngumi twende na yosema. Kudade. Mina dudida. Mina kanamwa.
Anamba na la.
Hey. Kudade. Lodi. Mina, Mina. Pull up. Load it. Najua mko Dubai, kuna mtu anajua hii dance. Simama wacha mchezo. Penda kuzilika na penda. Anapenda hizo. Anapenda hii. Simama. Kunja ngumi weka mbele twende. Ai. Kudade. Mina dude. Ai ai. Nina kana mwa. Fulu. Kudade. Mina dude. Da. Mina kana mwa. Kana banala. Cheki cheki mina we. Tunadudima. Ati sarenda tekova jo. Angusha mabitha. Baby supendova.
Kwanza venye inafa. Atina chocha mina kifa ukidigi da digi da pale tu kwenye macho mina sikia sikia ni kama ni commando saini ko zone mamizinga ni chrome manzi unani
anguka nayo twende down low nayo
kulamba tu pahali
pale sehemu fulani yani na utamwaga misi juu jo
maji gani nikimaliza nitasema Johnny nani
hebu kila mtu nipatie one lege 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 Aya kunja ngumi twende
kudade mina dudida mina kanamwa kalamba nala kudade mina dudida
listen Eyo selector go the lafu go the tena
it's following
Fulu
yo my thing
what lege both lege what lege wengine tushalewa Eyo selector go the lafu go the tena kwanza Juma singoni weka dance deadly loading Juma chilie happy birthday Bella yeah Kwelo adensa
Emily atoti na mebeba
Usiangalie kitambi anakaka Gen Z
2223 na ule rap upenda masanteni enemy bado nadi na machaji tukimejipiga marinfo zimewaka bantsendwa na
yeye
na tukupendeje kere musha na Hennessy tumefika na
masanteni one time everybody say
stingonza kiji
za kizing na mapepo we are popping tonight yeah
old school kama
vanda sana finish
nasikiza mari
wale wamekuja kujua chilia go the lafu go the tena kwanza Juma singoni ndio hiyo DSP we can't miss Lido Bronze King Everybody turn it up, say. Hey, team, pull up on the hazard, them a flash. Push to the bone, pocket full of cash. When the girl them see me, yalla. Hey, they find the paper chases like a 100-meter dash. Step up on the, you got the ones them a fi mash. All my girl who can wine, girl. Bubble. All my girl who can wine, come on. Step in. Yeah. My African ladies, move your waistline. Move it. Here the thing goes on.
Monday, Nika.
Alafu.
Tuesday, Nika, to Monday.
Wait.
Wednesday, see Jali.
Wait.
Thursday, Nango.
Kuna kitu siski? Kuna kitu sisiki, ati mande ni kazi. Ehe. Alafu Thursday. Kila mtu sema. Sindio hiyo. Are you ready? Get ready. Wangapo najua dance? Kuingia ni kublas You kwa gabadu na fanya nini? Kabaki umefeel na vibe. Anguka nayo kama kwa single phone. Entagi ntagi
sinteja patikani
hadi late night saa sita. Nikupin location na kofana na hii. Suka teko liko chombaya. Mina jua utako.
It is what it is.
Yeah.
Acha ni kushow kwanza form ya bidon. Nisha shika mpua na twende chini kwa chini. Akiwa adi na mini
wa Kenya
Juza Shinsiti.
Tuna feel free. Take a video no post pale.
NGC
China ni mido ku MCC ni
talent.
Anguka fanya nini mami?
Anguka na cheki.
Twende chini.
Anguka na
twende download nayo. Sanda tu ya film iko na chua. Pull up. Simama kama umeketi. Hii ndio dance inasumbua Nairobi saa hii. Simama mami twende. Yeah. What dog means?
What dog means?
Brown skin, Mido. 11-11 Dubai. Aya simama twende sema. Kuingia ni kuplas.
Huko anga badu na chukli wa madam. So anguka nao itabaki mefilo na vibe. Anguka nao
koko single phone. Mdagi mdagi steja party. Hadi late night saa sita. Ni kupin. Simama. Sukate call niko chombaya G.
Minajua utakuwa.
It is what it is.
Acha ni kushow kwanza form ya bidon. Nisha shika mpua.
Kumbe munaijua.
Chini akiwa adi na mini.
Aya twende twende twende. Tuna feel free. Take a video no post pale.
NGC.
Jina ni brown skin good DJ sini.
Anguka na
kila mtu chini.
Anguka na
chini.
Anguka na
twende download nayo. Santa free feel me kona juu alafu
uliza pesa
la kaka chini 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 twende chini chini anguka nayo chini
anguka na
chini
anguka na
shikilia. Hello hello. Tumesema unaanguka nayo narudi juu. Ukitaka kujua mtu si Gen Z, angalia kifika chini kama anaweza rudi juu. Finya. Angalia jirani. Brown skin ushasikia eh? What that glees?
What that glees?
Angalia jirani sasa. Kumbe Dubai mnaweza anguka nayo. Allah. Ushasikia kuingia ni kublast. You kwa gabada. Fanya nini?
Anguka nao itabaki mefilo na vibe. Anguka nao koko single for now. Mdagi mdagi sinteja patikani. Hadi late night saa sita.
Ndotani nikupin. Na nikofana na hii. Suka teko liko chumbaya. Mina juwa mtakam. It is what it is.
Acha ni kushow kwanza form ya bidon.
Hey.
Nisha shika mpua. Na twende chini kwa chini. Akiwa adi
nini. Mbaka chini mbaka chini twende. Tuna feel free. Take a video no post pale. DJ ni brown skin good DJ sini. Anguka nao fulu. We DJ.
Anguka nao.
Twende download nayo. Mikono juu alafu.
Uliza pesa alafu.
Kuna watu magoti ni kama inasumbua. Anguka.
Anguka nao.
Twende chini 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 chini.
Anguka nao. Anguka nao. Anguka nao.
Wewe wewe wewe.
Anguka nao kama uko na new cut. Anguka nao kuna pa.
Utavunja spring.
Anguka nao round two kwa hii bash. Anguka nao ati. Anguka nao ati. Anguka nao.
Anguka nao twende.
Anguka nao.
DXB one grind.
Ati. Anguka nao.
Anguka nao brown skin.
Anguka nao.
Chini chini chini.
Ati kama super web anjuka. Cheza chini ukikondezo matuta. Anguka nao baby girl ushaitika. Ndagi mdagi
matuta
wa dagi step. Amadali.
Twende chini chini.
Juni sirikali. Tamka asali. Mnajua ni nani?
Love me. Awe ushazeka.
Apo daumi.
Chini.
Utekiwa poa dede mi. Ti. Aha. Sikia.
Twende chini.
Beba. Anguka nao.
Anguka nani.
Anguka nani.
Anguka nani.
Anguka nayo.
Anguka nayo.
Anguka nayo.
Anguka nayo.
All right. Party. 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 Party, everybody, let's go, say.
Niko na dem,
ati, mwenye kona dem pia. Masafrani ikifika na wa. After scene kabaridi.
Sezi nkatulia, wete aleta mzinga mbili.
Leo mekuja na nani hapa?
Niko na dem,
mwenye kona
dem pia. Masafrani ikifika na
wa changa mkia.
Rasini kabaridi
Bronski, 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 turn it up. Hey, hey. Shout out to all my TikTokers in the building. Move your body. Move. Move your body, baby. All my TikTokers, do the dance, do the dance. Say, ask your partner, baby, bend over. Hey, let's go, wine girl. Ask your partner, bend over. Bossa wine, bossa wine, bossa wine, my girl, bossa wine, 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 girl, wine, bubble. Oh, nadai, nadai, niku, uski eviti, nadai, hey, listen.
Hey,
my favorite girl, where are you? Come on.
You like this, I like thing, my love.
Hey,
I love being your love.
My favorite girl,
I'm trying to show you up.
One time,
you are. She really the latest girl. She really my favorite girl. I'm loving the way you twirl. You twirl.
Sammy K.
She really the latest girl.
She
really my favorite girl.
She, ladies, say hello.
It's Volume
Atinani
at the black chocolate.
Ni fine melanin bana choka nika sika napenda kenye mi wana
penda
soka napenda twende chini kila mtu sema
like a boss
tena wema pewa tako kwangu ni clean so buda
fakia kwako
nikuje ndogo
juta kula kushoto
sitake kuona na my
fashion
nilijam nika sample mali yako
nani
manzi yako na mpango wako wa kando
tunapiga ngatrio saa
tunakusengenya
ni mi last guy
manzi yako shanipenda
hey mtoto wa nyumbani mtoto la ho
Kenyan girl kanapenda ganji shienda ho
wangapo wanajua dance
party vibe iko
aya simama
ojoka na pafu
nionyeshe na mikono kila mtu
pick pock kanapenda kuzitoka
kende
tiktok
kanakuanga tiktoka
pick pock kanapenda
tiktoka masai
bila kona
dipe dance pick pock kanapenda kuzitoka
tiktok
kanakuanga tiktoka
pick pock kanapenda
tiktoka weka dance hapendi nini
Hapendi vijana wa Roy Sambu
Hata sisi
Alinidinya nikaanza kumlipia keja Hapendi vijana wa Roy Sambu Hapendi kupelekwa hizo club
Wee alifanya nini huyo
A trend akule
Alinidinya nikaanza kumlipia keja
Hapendi vijana wa Roy Sambu Hapendi kupelekwa hizo Hello! Club Mi nataka jo a trend akule vitu best Alafu nikafanya
Ala
Abu
Mambo ni vula
Na mambo Alafu hapo nyuma mauano yo kwa game vai mavitu ni fulai sivei nime apply chali yake
mambo ni fulai
mani toto la home Kenyan girl kanapenda ganji shienda home
ati bad bitch
kwa ipati vibe iko top kwenye flow joka na perform joka na perform pick pock kanapenda kuzitoka tiktok kanakwanga tiktoka pick pock kanapenda stick proper big bomb bila kona big bomba pick pock kanapenda kuzitoka tiktok kanakwanga tiktoka pick Napenda stick proper Big bomb bila kona big bomb
Nakauna rada basi sayo menino
Umenino Pull up Pull up Dancing time Abanton to the world Abanton in Dubai Wangapo anajua dance mama twende Magi Ala
Skiza Magi Magi
Magi uko wapi
Skiza
Magi Magi
It's
fire Aya ndio hiyo twende Atina kama
Nakauna rada basi sayo menino
Nakauna
kopi basi sayo menino
Nakauna
jua basi sayo menino
Nipe, nipe, nipe
Umeni,
umenino
Nakauna rada basi
sayo menino
Nakauna kopi basi sayo menino
Umenino
Nakauku jua basi sayo menino Umeni,
umenino One time brown skin, let's go
Umenino Where you at nigga, nipo na form now you know Human's name is JP
Hello
Sign gonna throw this ladies when I told you before
Weka dance, weka, weka, weka dance
Never before, ni ma balls, ni meja goal
Simama wewe.
Na rikwezo teni watoto nimekupin ukikuja kuja na watoto.
Simama.
Nimekupin ukikuja sikujo kiwa solo. Niko kwa kitchen nikihang na mabadis and bandits. Buda tubagu ya tia nani ndio nani. Na kama dubene za.
Ibadi samjui.
Mob tezi naso uliza hali chaki. Aji straight to the facts kwa irap nitahonga.
Weka dance.
Na bado na mbli analia nikihonga. Kwa kani. kando yangu anajua mimi ndio donga alisema niki hit
lazidi
kuwa akiwanja kila sana
una rada eh
hakuna rada manze information
una rada
I really love you atakani
aya nipe dance
na you na you
weka dance sema na konda rada
basi sayo menino
na kauna copy
basi sayo menino
hey
na kauku jua basi sayo menino
umeni 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 weka dance weka
na kauna rada
weka dance weka dance weka dance Brownski leta 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 leta
ati dance kudonje
ni dance ama dancing
shika unazungusha
hey
right to the left unazungusha
zungusha mguu kwa hiyo
dance ama
zungusha mguu moja twende
ati dance kudonje ni dance ama juu
dancing shika unazungusha right to the left
unazungushia juu
ni
dance ama juu
hii ni dance ama ati dance
kudonje ni dance ama juu dancing shika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu
Dubai family let's go say
Ozamen
Yo, somebody say pulo
bing bing gogo baya bing bing bang bang baya ya
hey
bing
tulisema mwanaume ndiye anakaa chini
kanogo masonse
tulisema mwanaume ndiye anakaa chini sai sai kuna mwanaume amesimama keti alafu dema kukalie mguu keti mwanaume kaa chini kwanza aya kama ulikuja na demo acha kukalie acha kukalie acha kukalie Nimesema rule ni simple. Mwanaume unakaa chini, dema anakukalia. Kuna mtu ana mtu wa kukalia? Nani ana mtu wa kukalia? Kalia deposit.
Yo, always. Mm. Bing bing. Gogo baya. Bing bing.
It's follow.
Bing bing.
Ladies.
Oh boy. Always. Kano go masonse si. Ofo mi tabo fo mi santi masonse si. Kugame mafonso si. Oza
I am Kalie twende
Hello Atna
wewe au na mtu
zekabia me ajiwe yesoza
Basi shida ni wewe
Yesoza shukuna when I'm sending a killer gakute sene kwa sikio
Hello Oza me Oza me exclusive Popcorn Oza 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 Popcorn exclusive EG Oza wewe ala 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 ala
goda
goda tena pull up
kionaki
hey
kama sauce
Brownski atende kufanya nini
zero
ndio kunini
ndio
kudunda weekend nani pambia ngatunda ndio kudonjo
Moja nimeshaanza kunirunda
ndio kudonjo
ndio kudunda
weekend nani pambia ngatunda
ndio
kudonjo
moja nimeshaanza
fanya nini
chain kashingo nimedunga bling moja nono hadi wezi kujikunja ndio kudonjo ndio kudunda nikichuna kandovu ni wapi nilikasunda nimekula fiti nimedimbuka nchakula kikitu zimeripuka
kabola
tennis ndio vile tunadunda
hey
tenje natumia
fanya nini ndio
single sikai tena na tresuda kule ni nani kokona
abanton walwae 0-0
kudunda nyongi
brida low tk fanya nini
Gota
Gota tena
strictly makwela no
Dubai fanya nini
Gota
Gota tena
strictly makwela no
selector
Gota
selector
tena strictly makwela no ata tena
selector
Gota
Gota tena
petit doina kwenza but big ndio na selector nini zona cheza
kama shido na mboka wewe sema toke one leg
twende
rusha mkono
mbele got ni a
lena exclusive popcorn
aluta ina donjo
ka wet friend na roiko
train for za kizimu
lazima toka kwa Michael chingri wewe big baba
kwa disco ni na sapere kangats na wote ni kwa
shiko
shiko wa nak shiko wa kiambu
shiko wa dubai
shiko wa embu kuna shiko misi juu yeu du ya kutafanya rura show na kutembea
ndio kunini
ndio kudonjo
ndio kudunda
ikendi nani bambia
kadunda ndio kudonjo
ndio kudunda tok moja nimeshaanza
kudunda ndio
kudonjo ndio kudunda
bromski
ikendi nani bambia kadunda
ndio kudonjo ndio kudunda
gota gota tenas
bromski
gota gota tenas
cut cartel.
Gota,
cartel. Play cartel, play cartel, play cartel. Play cartel. Hey, hey. How many people love vibes cartel in the party? Say
me, I be there.
You say
me, I'm a do a band.
The pussy,
me love push me
ooh. Oh,
especially when you turn.
Move your way, say.
Why you? Oh, I'm in love you.
No girl at all, me na put above ya.
Me love it when me fuck you. Me never never see a girl when me love.
One time.
Cock it up, yeah, take time.
Yeah.
Me cock it broke, yeah, turn.
Turn around, turn around, turn around. Every girl, boss a wine now. Wine girl, wine girl, wine girl, wine girl, wine girl. One, two, three, let's go.
And when you get the new clocks, the daddy.
Hey, I wish color that.
You no party.
How not?
You don't have the style, the daddy.
The queen for England, have enough of daddy.
And when you get the new clocks, the daddy.
Hey,
I wish color that. You no party.
Aya, chess and a kiatu. Chess and a kiatu. Bad man.
Real bad man, no muggle in a shot.
Chill jeans.
Cut our foot pants.
Everybody
off the arms when we get my clothes. Everybody off the arms when we get.
Chess and a kiatu.
The leather
hat. Oh.
The sweat sack.
Oh. What's your shoe game?
Thus fast.
What's your shoe game tonight? What's your shoe game tonight? Let's go.
New year. New year.
Hey. Cartel. Cartel. My real girl is where you?
Yo.
Me get girl.
Hey. Every man say for come along.
Hey.
Go for your suntan in the summer.
Bronze King.
If you want to play jump, go back home.
Go for your umbrella, got this on a bone.
The young girl, them a bring it down.
Hey.
In a bikini.
It's summertime in Dubai.
You know for shy girl, bring it.
Me the Bronze King.
You have a fool, fool man, get it.
Ha ha.
But what may come from me now?
Pretty girl, that's a pose line. And the trousers, them around line.
In a the shade, big street pants from me.
Everybody say.
Uptown full of funny now.
Nadi.
ATI, we are going now.
Cherry girl.
Dream weekend coming now.
This mother.
Jaxi.
Everybody say what? It's a holiday. One time. One, two. Summertime in a. Say, summertime in a. Everybody turn it up. Turn it up, turn it up, turn it up.
Voila.
Cartel, 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 cartel,
cartel, cartel, cartel, brown skin, middle who? Win a bag shuffle, we are tweeting a wango. For me banana, you can't see no
mango.
Get it? Mango, and also the tingo. We now go lower the limbo. Cartel, cartel, cartel. Hey! Chicken foot, chicken neck, chicken buck. No, no, yes, no, no, that's where you are.
Money me a look away you there.
Money me a look away you
there.
Hey, money me a look away you there. Money me a look
away you there.
Put more money, Gaza.
Money me a look away you
there. Sammy K. We outside. We outside. Say.
Hey, girl, you don't know good away you there.
Man out a road
and do the same.
Vibes cartel is back.
We call them for the fashion monkey.
You have some beautiful tattoos.
You have some beautiful tattoos.
Think
you like up now.
Eh? Why don't you go make sure the tattoo?
Oh, like a sign to one.
Hey!
Gonna bring this life like it's all.
Eh, kuna rangi za kuchora tattoo.
Now we
find. Si kama yangu.
In all these crayons. Searching, coloring this life like.
Unashindo ni dragon ama ni mwiko.
Searching. Now we found love in all these crayons. My girl, where you come from? Musa Magazine.
Eh?
From Pip and GF14. Look, looking at you, me feel pleased.
Hello.
Just sweet like dancer queen.
Hey.
I know just make a nigga ya go use your skin to.
Lazima ukaribie ndio ujue.
Anyway, you walk.
Kwa mbali na kamwiko na ni dragon.
So now,
hey.
Coloring this life like it's all in crayon. Searching.
Now we
Masai.
Loving all these.
Say coloring
this life like it's all in crayon.
I got another one. Listen. One, two, three.
You pussy good for money. I need to go stay so far away.
Ah, whoa.
Cock it up for me, baby.
Cartel fans.
My
hey.
My love
for back in the days.
No,
wanga poli enda jam session.
Agi style.
Wanga poli enda jam session. Up and down, wewe. Everybody come.
Cock it up and it don't patch up.
Hey.
Turn round to your blood clot. Whoa. Hold your wine so you must not talk. Who can fuck most of you?
Like the ice in a freezer.
What I put it tight, it a squeeze like a tweezer.
Cartel. Addition's in Palma.
But you are running
on the just a joke.
As you come, so you just want God.
Hey.
Cocky teeth condoms status.
We can't believe, say
baby.
Baby, a lie, them a tell for me.
But that I be talking on the streets. Them a be proving
in front of me.
Hey, you and him there.
Me and him never there.
Hey, you and him there.
Me and him never there.
Hey, you and him there.
Me and him never there.
Turn it up. Up, 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 up.
Me and him never there.
Hey, you and him there.
Me and him never there.
Hey, you and him there.
Me and him never there.
Listen. Party, party. Party, 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 BXB, say it. Whoa, lo, lo, lo. Whoa, lo, lo, lo. Piano, piano. Piano, piano. If you don't know brown skin, who the fuck are you? If you don't know me, though. Who the fuck are you? If you don't know Lord B, who the fuck are you? If you don't know Popcorn, who the fuck are you? If you don't know Exclusive, who the fuck are you? Who the fuck are you? Bransky, turn it up, turn it up. Turn it up. Hey. One time for my ladies, one time for my ladies, one time ladies, ladies, move your waist, move your waist, move your waist, come.
I say hi at them.
Say. Yep.
We don't care no one at all.
All right. Everybody say.
Energy 100% and then no fee comprehend.
Ladies, if you're paying your own bills tonight, put your hands in the air, say.
Nobody better than
I. Nobody badder than I. Say nobody badder than
I. Nobody badder.
We outside. Say nobody badder than
I.
Nobody badder than
I.
Nobody badder. Dubai, listen. Hey, hey. Greetings. Big up everybody in the party. Let's go. Turn it up. Turn it up. Turn it up, turn it up, turn it up. One time, two time, let's go, say.
Nobody no vents for me.
Say I never call
yeah.
Since, but I hope that you are well.
I hope it.
I hope you're my kids.
Every day I dey pray for you.
Making my back God bless
one time.
You. I never forget.
Ladies.
I won't forget.
Now, see my shoulder. Make you rest up on me. And you know I got you. It's all about no money, yeah? Yeah, if you're partying with your family, your best friend, your A1 day one, give them a high five in the air. Let's go, say it. Dubai, how you doing? How do you? Me though, I know sometimes it. Hey! Aya, watu wangu wa Dubai, tusalimiane kwa hewa kidogo. Greetings! We outside, we outside. We outside, we outside, we outside. One, two, three, let's go.
A party no vents for me.
Say I never call.
Brown skin and me though.
But I hope that you
love
me. I hope you're my
every day I dey pray for you. Popcorn, Exclusive.
I never forget you.
Big up Edu in the building. Say, make you rest up. Cause you know I got you. What about money?
Say money on your shoulder.
Hey!
You know, go so
far. Somebody hug your neighbor. High five your friend right now. Say! Louder, louder. Everybody say! Thank you! Me!
I know sometimes it be like
say. Hey! I got another one. Listen! Turn it up! Say manini. Oh yeah, yeah. Hati niko tayari. Sita si. Sita si. Ufisadi ubinafsi ukabi. Kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu. Sita si. Sita nini? Chende nayo. Warembo na viuno simama. Simama mami. Masani ya viuno twende. Weka dance. Weka, 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 weka dance. Weka dance. Weka dance. Mbaka chini chini. Mbaka chini 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 chini. Nasema chini kwa chini. Chini kwa chini. Nasema chini kwa chini. Chini kwa chini. Nasema chini kwa chini. Hey!
Weka tick.
Weka dance. Pulo. Hamise. Hey. One time say. Wale wa TikTok munaelewa. Jiwachilie.
Yesu timono, Yesu timono. Ochiro la saro, nejio neno. Imodie kumi Yesu luoto. Biro lo endi, te te te.
Hey.
Weka tick.
Weka dance. Weka tick. Weka tick. Hello. Hello. Sibio hiyo.
It's follow.
Let's go say what? Bimbada, bimbada, weka energy. Energy, energy, energy. Hati, nazema bimbada, 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 bimbada. Weka energy. Energy, energy. Nazema bimbada. Sema. Wale wenda kanisa. Sema. Hey. Aya inama kidogo. Chini, chini, chini. Weka juu. Hey. Aya mikono mbili kwa hewa wale unapenda mwenyezi. Weka mikono juu. If you believe in the Most High. Put your hands in the air, say. Mimi. Hey. Kuna wale wako vacation, guy. Fulu. Aya, tuiname kidogo. Chimi, chimi, chimi. Hey, chimi, hata juu. Lodi. Listen. Sami K. One time, two time, three time. Oh, yeah. Ona sasa.
Oh, oh, oh.
Hey!
Umwakae.
Sema.
No mwaka kufosi.
Yani mtake msitake umwaka. Sawa bosi.
Umwakae. No mwaka kufosi, yani mtake msitake umwaka mtanita bosi.
Sini sawa bosi.
Yes, yes. Chui.
Eh?
Oh, no, no, no. Oh.
Yangu iliharibika Januari. Nangoja next year ni imbe ingoma.
Oh, no.
Aya, mikono juu sema.
Umwaka ye.
Ndiyo mwaka wa kufosi.
Mwaka msitake.
Mwaka.
Mtanita bosi.
Everybody say.
Mwaka ye.
Mwaka.
Ida solosi. Ushalala nja. Mwaka mwendo wa misosi.
Sema.
Sisi Mungu.
Eti.
Anatulinda. Japo majui wengi. Manatui.
Tumepigana.
Vita nyingi. Ila tutashinda.
Everybody, let's go say. Eti, humwaka.
Nanunua gari.
Humwaka.
Amen.
mwaka namaliza nyumba yangu kibiti.
Eh, huu mwaka wa
machozi
kwa hensali misaliki. Siku ya harusi yangu musimpe
hata juisi ya mkome.
Huu
mwaka
huyo ex siku ya harusi hata mchele apewe plain.
Mwaka
wacha imunyonge.
Mwaka no mwaka kufosi.
Broski.
Mtake msitake.
Mwaka.
Mtanita bosi.
Seba.
Mwaka
Tulu.
Mwaka Mwaka
maswali mengi kwa waita.
Hauna. Eji. Hi. Hauna helani. Maswali mengi kwa waiter.
Hauna helani.
Mulisema ukikuja Dubai unacha mapenzi JKIA. Wale wameachwa sema. Nyinyi ndio mnatuachaga mkituacha nyumbani. Musitugeuzie. Musitugeuzie. Ati mulisema ukikuja Dubai mapenzi unaacha wapi? Mapenzi unaacha wapi? Fulu.
Weka shida chini basi juu tujipongeze, sijali wanafiki wa mbea, chapa mziki wote tucheze.
Long distance labda mbio hapo kwa relationship ngumu. Sawa. Long distance labda mbio. Sema maswali mengi kwa sina.
Hiyo shingapi? Hiyo shingapi?
Hauna hela nini? Maswali mengi kwa waiter.
Hauna hela nini?
Hey.
Ile shingapi?
Hapa ni Dubai. Wale wameachana mikono juu sema. Tunaenda wapi? Hello.
Na mwangi ni yambo.
Ama piano piano. Naulizaje? Una weka dansema una mtaka unampenda unamtaka Bronski. Say what?
Ela ya boli na ya bombe baba mwenye nyumba kileta chongo
natia makonde ena kama
nogi mapenzi.
Thank you for coming outside with us, yeah? Party time in Dubai, come on. 11-11. Hey, Basi. Let's go. Hey, Basi ni chongoze. Hey, hey. Basi ni chongoze. Uko nyuma. Aya, kunja ngumi weka juu. Gonga. Gonga. Hey, one time, two time. We outside.
Una.
Hey, popcorn. Exclusive. Una mtaka. Listen. Wewe.
Kwenye jambo la mtu.
Kuna mtu wako na mtu wa wenyewe.
Mume wa mtu tu
sumu.
Kwenye jambo la mtu.
Kuna mtu wako na mtu wa mtu.
Hey. Ah.
Una kela chunga.
Doa sana.
Hey.
Ah. Kuna je.
Jiwachilie mami.
Sawa kula.
Kula.
Kula ila deni langu
kula
lipi
Say
una kula ra una nja kala kade.
Kuna mtu uko na mtu najui ni wanani. Kuna kesho. Say
unaniburuga yelele
Bronski najua
unaniburuga.
Sawa sisi
unajua nani confuse yelele.
Sisi
acha tunile baba.
Waambie. Sisi si nani?
Sisi so mimi.
Eti. Hey, hey sisi people. Hey tuta. Sisi yo visi. Tutasoma. Tukiwa kama people.
Kitaumana.
Mume wa mtu ni sumu.
Mke wa mtu sumu.
E, kama lazima utumie, tumie na maziwa.
Mume wa tu sumo. Kwenye jambo la tu.
Bronski. Full. Say what? Wezongi. How do you? Hey. Nama Simba Dangote. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dubai say najua na
madeni
na matatizo
ya kodi
ila pesa ya pombe na shisha hey
najua na vipengele watu wanapiga hodi
wale wamechoka
uonga mademu wa
kama umechoka sema
yeah.
Kama nasemaje pulo wala lo lo lo. Bad man. One time. Say what? Where's Obi? How do you?
It's Volume.
Bad man. Namasimba Dangote. Ay, ay, ay. Ay, I'm a piano, let's go say.
Najua na madeni na matatizo ya kodi.
Ila nini?
Ila pesa ya pombe na shisha sikosi.
Najua na vipengele watu wanapiga hodi.
Ila kuonga mademu wazuri si.
Kama umtaki tena sema.
Kama
umemchoka.
Nasemaje?
Tumlepa kama mifupa sisi.
Nani?
Kama umemoka tuwajie sisi.
Asumani.
Tumepaka mifupa sisi no.
Wale tumeachwa sema.
Sawa ni
nimeachika.
Ila
naburudika.
Sipangiwi na mba hey. Yote pesa inatumika.
Wale tumeachwa.
Nimeachika. Naburudika.
Sipangiwi na paka.
Kumbe kuna heartbreak ya Dubai na ya Nairobi.
I am a disco.
Ya Nairobi unalia mbako unatoa bubble.
I am a disco na.
Hello.
I am a disco.
Later, later, later. Brown skin. What time? Listen. Listen. More bottles, more bottles. Yes. Yeah.
How true.
Maskupuli miswa.
Greetings all over the world, yeah.
Subu misum simba.
Tuanze na salamu gani?
Maskosho ingenkinga.
Hey.
Segu bali sela.
Hey.
Maskupuli miswa.
Yeah.
Subu misum simba.
Tusalimiane.
Koma sava.
Koma sava.
Koma sava.
Koma sava.
Aye sava.
Aye sava.
Aye sava.
Aye sava.
Como
ça va?
Como
ça va?
Como ça va?
Como ça va?
Como ça va?
Let's go.
Aya ça va.
Sammy K.
Aya ça va.
Sammy K.
Aya ça va.
Hey. More bottles.
Unjani.
More bottles.
Como vai?
Hey.
Habari gani?
Say.
Nia. Assalamu alaikum. Como estás, amigo? Namaste. Como ça va?
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 Aya ça va?
Aya ça va?
Aya ça va?
Aya sava,
aya sava,
koma sava.
Bronski,
unyaka sava na chiga, bolu ya jetela. Wente short nyamtata,
asa.
Hey. Imanu ya sakuna nangat namshange pat.
Oh na na na.
Ati koma sava.
Oh na na.
Mina gistandeli stenzo ima.
Monday, we outside. Tuesday, we outside. Wednesday, we outside. Thursday, we outside. Monday, we outside. Tuesday, we outside. Wednesday, we outside. Thursday, we outside. Friday, we outside. Saturday, we outside. Sunday, we outside. We outside. We outside. Everybody say, Monday, it's alawa. Tuesday, it's alawa. Wednesday, it's alawa. Friday, it's alawa. Bronski! Hey! We outside. We outside. Say! One time, MC Meet the Brown Skin. 11:11 is the place to be here. Turn it up. Ladies, move your body. Let's go. Hey, Asa. Hey. I'm a piano lover, say you. Come on.
Asamba Samba.
Come.
Na mamboza.
Hey.
Itabo makeba.
Dance.
Ay. Uspone matunde.
Stand up and enjoy yourself. Come on.
Baba ne jealous.
One time, two times, say.
Itina mamboza.
Itina mako.
Itabo makeba.
Hey.
Uspone matunde.
Dance.
Baba na jealous.
Baba na jealous.
Hey. Itabo makeba.
Hey.
Uspone matunde.
Say.
Baba ne jealous.
I'm a piano lover, where are you? Come on. Hey.
Itina
ma pos. Hey. Hamba way. Brown skin, let's go. Hey, I'm a piano. Oh. I'm a piano. Dance. Move. Come. Party. We outside. Let's go. Hey, we outside. Party. I want to see all my ladies move. Hey. Say,
my shama fupi nisi.
Yani nini teseke.
Yani.
Jiunge nami. Pull up. wamekuja na marafiki simama. Amsha marafiki sasa.
It's the kids, baby.
Amsha marafiki. Sema. Yeah.
Acha tu ni.
Hao marafiki wakuja hapa mbele sasa eh. Wacha tupange line moja hapa mbele ya Wakenya.
Kuswaya mapeni.
Yeah.
Nataka kuya.
Dubai we know how to party, yeah? Sema.
Na leo.
Yeah.
Tena wait.
Leta marafiki hapa mbele tupige dance.
Warushe kwa mitandao.
Hey.
Siataki.
Leta mabesi hapa mbele tupige dance.
Nipongeza.
Haya twende, twende, twende. Naimwita yo
baby.
Hey.
Kumbe nayo na baby.
Oh, unaimona kipenzi.
Nimshenza kupendi. Ama kwa nimtihani.
Panga line moja. Panga line moja.
Siwezi.
Oh, oh.
Siwezi.
Haya weka dance.
Maisha mafupi ni si.
Yeah. Yeah. You guys know how to party, yeah? So kama kuna mabeso walikuja ku have some fun, waambie wakuje hapa mbele. Alafu tupange line moja mbele hapa ya Dubai, si ndio? Let's show them how we know to party back in Nairobi. Let's go. Let's show them how we do it back in Nairobi. This is DXP. Aya panga line ya marafiki hapa mbele. Line moja ya mabeso.
Kiss babies.
Panga line moja ya marafiki. Say what?
Leo.
Ladies, ladies.
Acha tu ni wauke wazi.
Ladies, ladies, come on.
Mubaki na mishangao.
Yeah.
Kuswaya mapenzi.
Nataka
kuyaeleza.
Leo, 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 leo. Say.
Na leo.
Leo.
Tena waite ni papa.
Parazi.
Hey.
Warushe kwa mitandao.
Get some space.
Yatakima.
Everybody get some space.
Atakaji.
Everybody get some space. Let's go. Let's move. Say.
Naimwita yo baby.
Kumbe nayo na baby. Oh, unimuna kipenzi.
Nimpenza kupendi.
Ama kweli mtihani. Mambo mingi dunia.
Aya panga line moja. Are you ready?
Oh, oh, si.
Aya twende, twende, twende.
Maisha mafupi.
Bitch.
Yani nini tesekero.
One more time, one more time. Let's go, everybody say. One time, one, two, one, two, three, four. Hey, yani nini
tesekero.
Kama unapenda mama mzazi mikono kwa hewa. Sema. Kwa sauti. Wale wana mtu usimjipende.
Kama kupenda.
Jiambie. Shindwe.
Oh. Kile champoza.
Eh! Kujiona.
Simba. Wala.
Dubai kafanyaje?
Nasema kwenye tutara.
Badala ya nini?
Badala ya kusaka miamala.
Fulu.
Ayo.
Hey, toka Kariobangi. Sasa.
Anapende.
Tuko dupes.
Na
tena.
Na injo.
Hey.
Na wanangu pao.
Sema. Hey. County na soma. We mwenye. Haina sema bora.
Bora ni injo.
Twende, twende, twende.
Maisha mafupi ni si.
One, two, one, two, three, four.
Yani nini tese.
Jiwachilie.
Yani nini tese.
Hey. Aya twende tena sema.
E borani ye.
Hey.
Maisha mafu.
Loni.
Yani nini tese kero.
Listen.
Jiunge na mi upozeko.
Aya kata maji sema.
Napenda niki. Tupande.
Hatuta choma. Awacha tuchome.
Tupande.
Eti tupande. Wacha tuchome.
Ounga paka badichi.
Hello.
Engineer Fred Aguna.
Hello.
Watu kawatch. Meja Aguna. Javanch Onana. Wajina tualawan.
It's falling. Kiuno kwa mdundo. Nipe kiuno mami twende.
Aroga nyazuma ye. Aroga nyazuma ye.
Hey mama paroga nyazuma. Paroganya zobaye,
mama tengo con yasi. Mama tengo con yasi. Mama tengo con yasi. Mama tengo con yasi. Apenya pinya veni era. Apenya pinya veni.
Watch a kino yonge.
Era corumo con acon. Era corumo con acon. Aveya simu de kima kanyam.
Kuna watu wa Nyanza hapa wewe. Kuna watu wa Nyanza kelele. Nipe kiuno. Weka dance, weka.
Hey.
Yeah. Four shots, 120 AED. Only gets one drink, the second free, eh? Jiwa chilie twende. Weka dance, weka, weka. Weka dance. Gear 2, gear 2, gear 2. Gear 2. Hey! Watu wa Nyanza kelele! Yeah, this is Dubai. Double up Saturday from Nairobi, from Skin Middle. Pole pole, pole pole. Aya, twende mami, bembeleza kiuno. Bembeleza kiuno. Bembeleza kiuno. Taratibu. 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 Aya, twende nalo. Hey! Seba. Jiwachilie twende.
Mshabiki unikanye.
Thank you for coming through for us tonight.
Mshabiki unikanye.
Bronski name Simino. Weka maringo. Weka dance twende.
Wapi Bruno Oliene.
Wene kama chomu mende
mbo. Dr. Kuchura.
Nani?
Hey,
Raji pe mwenyewe.
Salimie elder.
Twende.
Ichuja demu.
Wapi fulu?
Kuni yugi na jarawaga.
Wapi fulu?
Bili yugi na sayawaga.
Wapi brown skin?
Akuni yugi na nini?
It's volume.
Gula gula lego chama.
Bila yugi na wuyu mali.
Sema nami.
Wanu onge wasi wasi.
Nani yao? Wale waonge
wasi wasi.
Lizim.
Yo.
Ni Edwin Dola.
Tena waonge
uchochezi.
Kolo kwala.
Four shots.
Keno onge.
120 AED only, eh? Come on.
Akundi waonge midombo mingi.
Buy one drink, get the second one free, yeah. Buy one drink, get the second one free. Let's go. Let's go. Hey. Jiwa chilie. Twende. Hey. Sema. Ato tina. Chini, chini, chini. Hey. BXB. Buy one drink and the second one free. Yeah. Amazing special offers tonight. Four shots. 120 AED only. Link up. Bronski. Beba, beba, beba. Fulu. Hakuna kuchoka si mama.
Mama Donita.
Say,
hey.
Mwaki, fire, fire.
Aniachere tata.
Everybody turn it up, say what? Ache. Hands up, say. What you say one time, let's go, say. No. Say. One time, put your hands in the air. Hands up, hands up, hands up. Hands up. Trending. Somebody say. Fulu. Aduanyoba mweko. Aduanyoba mweko. Hello. Piga simu muulize.
Mweko.
Todie shere ko, todie toga kene. Ala, todie toga kene.
Mashana maya aye.
Weka dance, weka. Ah, 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 ah. Hey.
Gomi seta.
Sami K.
Ono maye.
Ache.
Goro mashire ine makwano.
Todie ko.
Jera hario kwenda.
Todie.
Shere.
To the toga kene.
Maisha no maya ae.
Hapa ni Dubai kuna joto.
Majiro mwaki. Nitelera hape oje de pio.
Aya hapa ndo unashika kifua mami.
Mamuhesh.
Angalia jirani. Shika kifua. Sema.
Nyota isi na vio na iha kuama.
Shika. Shika. Sio kila mudo anajua kikuyu shika. Tujua unaongelea nini, si ndio? Alo! Hey! Munapenda tabia. Ache! Si tuimbe ki French. Ache! Waota kwe. Jokete giora gereria ikwa nyina wagathoni
wanake ngukutwira ti wendo ndi wendo
Bronski
utomaga mundu e mukwesi
BXB
utomaga mundu anyema
maisha ni yako jipera one more time let's go say
haigora mose chodwari namwa oi tiga kumute moi nye moi kara
chodo
Pato kwirere munya kamusi
Nema
Nema hibaga mera
Broski later 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 later
Emoya yes
Aya twend the ju ju ju
Emoya
Ruka
Emoya
Ruka Ruka
Yepia
Masani ya Kegosho
Ate hatonyaga
Sema Ruka ruka twende
mwanake akarogera Yesu
yeke atera ina
aya ruka na upige makofi juu twende
Yesu ate
emoya
Yesu
emoya
eh
emoya Yesu
Broski
neke
leta 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 leta
leta
Pull, 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 pull up. Pull up. Somebody say. Masandi oyo. Ko. Ko.
Yo que tengo una guerrilla.
He kwanyina. Oreko.
Kare tu kairo gaseke.
Na kireta ya morana.
Hey.
Na mena ya mochiare.
Mwande kita nyonerelia.
Tona neire nagado ni harabe ne yare Hey
Atogore tie
Moya chukuru ere adomagira Aige to auragan kita to pongo ire mugeni
Adoni
Utsueke Finya
Ulira wanje Ulira wanje vane
kumbe kuna waluya pia Dubai. Kumbe kuna waluya pia Dubai. Aya, kila mtu tafuta space. Si mnajua kutingisha mabega? Aya, twende. Tingisha mabega. Tingisha. Rasta. Tingisha. Aya, shika kichwa na mikono mbili, sema. Leta huyo muluya. One more time. Rule number one, lazima muluya kwe na appetite. Hata Dubai utampata na unga ya ugali huyu. Aya, tayarisha mabega. Wacha mchezo. Mabega. 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 Shika kichwa, tunalia. Lia. Wewe rudi hapa. Rudi hapa. Edu. Rudi hapa. Aya, mabega Edu, mabega, twende.
Bulira wanje bane.
Edu. Mabega. Aya, kila mtu mikono kwa hewa. Piga makofi.
Yesu Mayanza.
Piga makofi kwa hewa. Waluya. Makofi za hewani, twende.
Yesu Mayanza.
Leta, leta, leta. Bronski. Leta. Leta, leta. Kuja, kuja. Kuja, mikono juju. Weka juju. Weka mikono kwa hewa. Mikono kwa hewa. Mikono kwa hewa. Aya, twende. Kujeni panga line moja hapo mbele nionyeshe. Mulikuja majumu kasao ku dance. Mukasao mlikuwa mnaenda PE. Panga line moja hapo mbele. Brownskin, are you ready? Tunaanza na mikono kwa hewa. Tunashika mabega, alafu unashika kiuno, alafu unaruka, sawa? Aya, panga line moja niangalie. Panga line moja hapa mbele niangalie. Panga line moja niangalie. Aya, weka maua. Weka maua. Weka maua. Weka maua kila mtu. Weka mikono juu. Mikono juu, 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 juu. Mikono juu. Weka juu. Weka juu. Weka juu. Weka. Tunaanza na mabega, alafu kiuno, alafu tunaruka, sawa? Are you ready? Aya, mikono kwa hewa kila mtu, twende.
Lisa.